madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa gudoomiyey shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada koonfur galbeed, kaasoo looga hadlayay xaaladda guud ee deegaanada maamulka koonfur galbeed. Golaha wasiirada koonfur galbeed ayaana ansixiyey siyaasadda habraaca diyaarinta hindise sharciyeedyada iyo sidoo kale xil nidaamiyaasha xukuumadda koonfur galbeed oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaalada koonfur galbeed. Markii uu soo idlaaday shirka, waxaa warbaahinta u akhriyey wasiirka wasaaradda koonfur galbeed isagoona ka warbixiyey shirka golaha wasiirada koonfur galbeed uu gudoomiyey. Madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafakareen waxyaabihii maanta looga hadlay iyo sidoo kale xeerarka lagu ansixiyey.
Mayba shirkii golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed ninku qabsamay xarunta kumeelgaarka ee dowladda koonfur galbeed, shirka mayba shir gudoomiyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafakareen. Ajendaha shirka mayba ahaay sida caadada hayti wasiirada wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha yaa ka hadaleen xaaladaha guud ee dowladda koonfur galbeed ee deegaanada degmooyinka iyo gobolada, yacni wasaaradda amniga ya may ku warbixidayhin amniga guud ee dowladda koonfur galbeed ee gobolada iyo degmooyinka dowladda koonfur galbeed iyo yacni iyo sheegti in iyo guud ahaan amni ahaan eedi wanaagsanta wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda koonfur galbeed oo yacni muddooyinkan kuma gonaayo shaqo degmada Walweyn ee gobolka Shabeellada Hoose, yacni arrimaha dib u heshiisiinka iyo sidii odayaasha dhaqanka iyo bulshada yacni dib u heshiisiin lanku soo bilaabay kuma gonaayo, yaa warbixin guud ka bixiyey xaaladda guud ee gobolka Shabeellada Hoose iyo xaaladda guud ee degmada Walweyn soo yacni ADA ka hadalay mar xaaladda yacni miilo ka jarta mayba kale oo miilo yacni sharciga oo hindi sharciyeedka wasaaradda garsoorka dowladda koonfur galbeed oo khamiistii hore iyo gudbiidii yacni golaha wasiiradana la qeybiyey dib iyo ahaan akhriyaayeen geega markii lax ka nagaday socoo aqlabiyad leh se gacantaaga lanka oday iyo oo yacni sharcigaasina la baasmareeyey mayba kale sharci oo wasaaradda gaadiidka badda dowladda koonfur galbeed iyana sharci oo yacni oo badda oo deegaanadan koonfur galbeed heebooshu yacni sharciyadii oo yacni oo kala saari lahaa iyana ku gudbiidayhin iyo oo dib golaha wasiirada akhriyi doonaan khamiista kalena insha allahu la sheegan doono golaha wasiirada ADA yamay leeraay warbixinada guud wasiirada gudbiyan wasiirada dowladda koonfur galbeed xamdhawaayeen.